muteza matwira ya ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru tuba twabateguriye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri sanga. Ariko mbere yuko tugitangira, mureke mbanze mbagezeho aka gakuru kamaze gutangazwa kuri Twitter n'umunyamabanga wihariye w'umuhuza mu biganiro by'Abarundi, Makocha Tembele. Aravuga ati impande zombi z'Abarundi rero zananiwe kumvikana, bose bamwe baraguma kuba kubyaba abandi kubyabo, nta uva kwizima. Rero niyo mpamvu iyi nama nyine uyu mushyikirano ibi biganiro iyi nama rero yafashe icyemezo cy'uko nta mwanzuro uzava muri iyi nama. Ariko inshamake y'ibyavugiwemo y'ibyabereyemo izohererezwa umuhuza nyakuri ariwe President Museveni, watumwe rero na bagenzi be bo muri EAC, hanyuma iyo nshamake banayoherereze inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Ngibyo rero by'Abarundi Arusha bananiwe kumvikana. Twigire muri isanga. Abanyarwanda bahunze hagati y'umwaka w'1959 n'1998 bagomba gutakaza uburenganzira bw'impunzi ku itariki ya 31 y'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Hasigaye rero ibyumweru bitatu byonyine gusa. HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, yatangaje iki cyemezo bwa mbere mu 2009 ikagenda ibisubika. Leta y'u Rwanda ivuga ko abanyarwanda bakiri impunzi bagera ku 280,000 mu bihugu 20 bitandukanye. Abarenga 240,000 bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, RDC, yo honyine gusa. Ni ukuvuga ko rero abandi banyarwanda b'impunzi 40,000 banyanyagiye mu bihugu 19. 9,622 muri bo bari muri Congo Brazzaville, bahamaze imyaka 20, kandi barasaba HCR nanone kwigizayo itariki yo kurangiza ubuhungiro bwabo. Kuki rero badashaka gutaha nyuma y'itariki ya 31 y'uku kwezi kwa 12? Bizagenda gute? Nibyo tugiye kuganiraho na Dr. Eric Ndayishimiye. Muganga Ndayishimiye n'umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville. Yigeze kuba perezida w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'impunzi z'abanyarwanda muri Congo, ubu kandi ari no muri societe civile muri Congo. Dr. Eric Ndayishimiye turi kumwe. Dr. Ndayishimiye, urahura komeye?
Murakomeye cyane bwana Kamirindo.
Amakuru
yari meza.
None se Eric, kuki impunzi z'abanyarwanda zirenga 9,600 ziraho ngaho muri Congo Brazzaville, abanyarwanda kuki badashaka gutaha? Impamvu ikomeye ibabuza ni iyi?
Murakoze kubaza icyo kibazo. Nicyo kibazo impunzi z'abanyarwanda hano zikomeza kuvuga. Twese ntabwo twibagije ibyabaye mu Rwanda guhera muri 90 ukamanuka ukagera muri 94 ntibyagarukira ngaho kuko muri 94 bw'impunzi nyinshi zahunze u Rwanda bijya mu bihugu bitandukanye ariko inyinshi zagiye bigabana n'u Rwanda ariko inyinshi zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribwo mu mwaka wa 96 ubwo u Rwanda rwafashaga Kabila bateye inkambi z'impunzi barazisenya ubwo impunzi zirukanse amashyamba ya Zaire n'amaguru ibirometero birenze 2000 bibiri n'amaguru izindi ziricwa izindi zicyurwa ku ngufu nkeya cyane zabashije kurokoka nizo zaje zigera ahangaha mwa bino bihugu bya ibihugu bigabana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ikinyugu cya Kongo ubwo rero bitewe n'ibyo byose zabayemo bitewe n'uko ubwo bwicanyi zakozweho ubwo zagiriwe n'abari bashobora kubagombaga kubarinda aribo abategetsi b'igihugu cyabo bavukiyemo ari cyo Rwanda byatumye basigarana isura mbi kuri icyo gihugu none byanakurikizaho n'uko icyo gihugu ntacyo kigeze gikora ngo cyumvishe izo mpunzi ko ibyo zahunze byarangiye cyumvishe izo mpunzi ko icyo zazize zitazongera kukizira ibyo byose wakomeza bakurikirana na n'uburyo twumva ibivugwa mu Rwanda ariko cyane cyane dukurikiza amaraporo y'amashyirahamwe arengeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo byose bica intege impunzi z'abanyarwanda ku buryo ndetse ukurikije n'amagambo y'abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda babwira impunzi ibyo byose mbega bituma impunzi zigira ubwoba akaba ati cya gihugu twahunze ibyo twahunze n'ubundi tumva ntawe birajya ntabwo dufite vure mu mutima utunganye ko nitugera mu Rwanda n'ubundi urwo Rwanda rwatwishe ruzakomeza kuturinda
ariko se Rike we ibyo ngibyo yego niko muvuga nyamara hari abanyarwanda bahungutse barataha bajya mu Rwanda ndetse bavuye no muri Kongo aho ngaho muri baragenda bajya mu Rwanda bamwe bari no mu butegetsi ikindi muri uyu mwaka muravuga yuko hari abanyarwanda 11 batashye bava muri Kongo basubira iwabo i Rwanda bo hari icyo babaye se
abo bose batashye abo 11 bagiye ntago tuza amakuru yabo ko byabagendekeye mu Rwanda ntago bishate kuvuga ko umuntu wese utashye mu Rwanda ashobora kugirirwa nabi ariko gukemanga kiriya gihugu bikomeje kubaho ngendagaruka cyane kuri kayo muri Zaire nziko Zaire yari ifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda hari igihe twumva ngo 3,000,000 na 500,000 baratake ku bushake bwabo nge ndi mu bantu barokotse ubwicanyi bwo muri Zaire ntabwo impunzi zo muri Zaire izatake ku bushake bwabo ni nkeya abandi inkambi bazaragoswe babacyura ku ngufu na mbere yaho mbere uko batangira gucyura abantu ku ngufu muri za 95 hari ukuntu abasirikare bazare barindaga inkambi bajyaga bazigota aho bitaga ba contingent
ariko rero Eric
ugasanga inkambi abantu babacyuye ku ngufu
nshate
kuba oui
ibyo ngibyo ni amateka arazwi tugume kuri ibi ngibi by'abanyarwanda bataha muri iki gihe bava muri Kongo by'umwihariko kuki ahubwo mudakurikirana amakuru yabo ngo muyamenye noneho ubwoba mufite bushire cyangwa se bugumeho
erega amakuru yo mu Rwanda tuba tuyazi ntazagira uzababeza tuba tubizi do a zede ibintu bitambuka mu Rwanda nk'ubu ngiye afite amastatistike y'impunzi zatashye zive hano muri Kongo guhera mu mwaka w'2004 kugeza mu mwaka w'2015 hatashye abantu 445 ku bantu 12,000 bageze hano muri Kongo muri 97 mu mwaka w'2016 hatashye abantu 7 gusa uyu mwaka ejo ndamaze gutaha abantu 11 abandi bemeye gufata passeport z'u Rwanda ni abantu 6 gusa ubwo ni kibaka abandi bageze mu 1,000 n'abandi barenga basigaye ni kibaka abantu bose badashatse batazi ko ibibazo biri mu Rwanda nahubwo ni naho hari ikibazo ko abo bantu ijwi ryabo ritumvikana n'abati bababwira bati ibibazo mufite uri kubyumva noneho tubikemure gute kwa ko mudashaka gutaha nicyo kibazo kiraho ngaho
ye noneho nshuti z'ijwi rya Amerika n'umutumirwa Dr. Eric Ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville reka mwiganirire n'abaturage. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Habumukiza. Habumukiza we?
Wii Thomas.
Akabazo kawe?
Ego murakoze mane kuramutse umutumire.
Mm.
Ama ndira ko nyine rano kumbure n'ukungere no bandabibona ibyo bintu matangaje no munsi.
Mhm.
Nibyo ni kiganiro kiryoshye. Kumva ngo mu Rwanda ngo nta mpunzi ziriho zitahuka no kuri imyaka irenga ngira hafi 15 u Rwanda ruri mu itudu. Ndatangaza no kumva ngo Abanyarwanda bakura ku buhungiro. Ushika naho bo nyene bavyemera uburyo u Rwanda ari igihugu cy'akarorero. Ni igihugu ujya Thomas ubiravye kumva abategetsi b'igihugu ari bo bagatse igihugu kimeze neza ibyo ntiza bihagije. U Rwanda ruvugwa mu binyamakuru mu makungu. Rwanda ruvugwa n'abanyarwanda ubwabo no kuvuga ibyo abanyarwanda bavuga umutekano abanyarwanda bavuga ifuze y'abanyarwanda riravugwa n'abanyarwanda ubwabo ruvuga bigahemuka bikavugwa n'ibinyamakuru mu makungu ubugwana no kuri n'igihugu cyitegererereje rero mbaje mutumire ariko no kuri kubuje haho aba impunzi zikubwa ko ubuhungiro budufata buja nta kintu bubabiyagiriza abo bantu badashaka gutahuka mu Rwanda mu gihugu kimaze imyaka yose kiri mu itudu.
Ye, Habumukiza.
Ico bati batuma bandahunguka n'iki murakoze.
Ye, urakoze nawe.
Ego.
Dr. Eric Ndayishimiye, hari ikintu mwumva mufite inkomaga ku mutima mwiyagiriza no kuvuga mwishinja?
Inde, yewe ntacyo rwose nge na kintu nishinja. Ariko rero uwo muntu uri kuvuga gutyo ngo urwana n'igihugu kirimo amahoro none so ambira guteko nubundi abandi bahora bahunga urwanda buri munsi nkano muri Kongo dufite imibare igeze ku bantu 499 bari gushaka kuvunja hano muri Kongo bavuye mu Rwanda nyuma dufite abantu bahora bahunga urwanda bajya mu bindi bihugu harimo memu n'abakozi ba leta bakomeye memu n'abasirikare benshi nkika ku murwa n'icyo gihugu gifite abasirikare benshi bahunze kiriya gihugu kandi bagombye kwa mu Rwanda bagakora igihugu cyabo.
Uravuga
ntabwo twatwigiza nkana
uravuga abasirikare
cyako kimeze
Eric
ntabwo ndikumva
uravuga abasirikare bari mu gisirikare cy'ubu ngubu ntabwo uvuga bari mu gisirikare cyatsinzwe abahunga uvuga
no ndavuga abasirikare ndavuga abari mu gisirikare cy'ubungu bafashije ubutegetsi bwa Kigali kujyaho turabaza bari mu Burayi yo mu Faransa mu Bubiligi na za Amerika bose turabazi epi ikindi nanone umuntu agira umusobanurire none se watubana ute ku uyu mwaka wonyine kuko twebwe icyo tureba ni uburenganzira bw'ikirema muntu watubana ute ko hasohotse raporo eshanu zerekana uburyo uburenganzira bw'ikirema muntu mu Rwanda buhonyorwa ukatubwira ngo u Rwanda n'igihugu gutaka ibyo byose turabizi gutaka hari ibyo bita ibibazo bijyanye na politiki ni n'akazi kabo bagomba kubikora kubera ko ni nacyo bashinzwe ntabwo bavuga igihugu cyawe nawe uri umutegetsi ariko natwe nka societe civile tuzi ibiba neza mu Rwanda ntakagire umuntu cyashu ushaka kutubera kuko ntabwo bidushimishije kuguma hanze yarya ndabana cyangwa abantu bagihanze barishimye oya twebwe dushaka amahoro arambuye aho buri munyarwanda wese abaho mu mahoro aho igihugu kitari nk'igihugu ibyo bita mu gifaransa prison à ciel ouvert donc ni nka fete ni nko muri gereza ariko ifunguye twebwe niko tubona u Rwanda ubona donc ibyo abantu birwira ko tutazi u Rwanda turaruzi neza amakuru yose twatayashita ava mu Rwanda dumbari gucyo na
mukundo
ubwo byo byose nibyo navuze ntangira nta na kimwe gihumuriza impunzi z'abanyarwanda
hanyuma ibyo Habumukiza yaramaze kubaza ati hari icyo mwiyagiriza hari n'uyu nguyu witwa Karemera Soaler watwandikiye kuri Facebook ati abenshi ntibatakubera ibyaha basize bakoze umutima uba ubakomanga bagatinya gutaha ariko ntibagira ubwoba n'abatashye babayeho neza nta kibazo nabo nibatahe aho wahavuga iki
bo none se abantu bose bakoze ibyaha bahunze kera gihugu ntibari mu gihugu ntarabacira imanza
yego
harabacira imanza mu kera gihugu ntaje ariko abantu bose bahunze kera gihugu hatwe imyaka navuye mu Rwanda afite yari mice cyane nta kintu ngiye ntabwo bagiye mfite
warufite ingahe
yose nayize hanze
warufite ingahe
ngo nabantu bakoze ibyaha bagiye batekereza dabor kuko ntago ariko bimeze hari n'ikiganiro nagize ubushize abantu bari muri Congo ngo n'abantu bakoze genocide nibyo abantu bibwira ariko ni ukubeshya iyo urebye ubu ngubu usanga abantu bageze mu 600 bari hano muri Congo abenshi n'abantu bafite imyaka bari bafite imyaka mike icyo gihe idashobora gutuma bakora ibikorwa bibi ntago ariko bimeze njyewe ndashaka kuvuga ko nivo mfite y'amashuri ituma amenya ibintu byinshi ntabwo yari umuntu yaza kunyumvisha njye ibintu bitandimo kandi njye mbizi nanjye bwanjye nkora ubushakashatsi bwanjye nkamenya ikiza n'iki
wahunze ufite imyaka ingahe Eric we
bo navuye mu Rwanda mfite imyaka 10 ariko ibyabaye byose ndabizi neza kuva aho twari dutuye i Kigali kugera aho twahungiye aho papa akomoka muri Zaire kugera ngo muri Congo nabikubwira guhera ku nyuguti ya mbere kugera ku ya nyuma
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka ibyo ngibyo tuzabishakira undi mwanya hari ariko dukomeze ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi y'uko ukuntu mugiye gutakaza ubuhungiro hasigaye igihe cy'iminsi 24 gutyo yonyine hanyuma turaza kureba n'ukuntu bizagenda ariko tubanze duhe ijambo Daniel we akabazo kawe Daniel
yego murakoze kubicyo kiganiro mbona kuba impunzi ukumuzi ebyiri izaho 94 no nizahunze mu bya politike mu nyuma y'98 noneho ni ukuvuga ngo ndabanza mbuge kuzi 94 mumbabara ariko
iza nyuma ya 98 uzihorerezo ntabwo zirebwa n'iki cyemezo
ndeka nzihorere no mumbabarere ndavugureka mvuge kuzi 94 ariko mumbare njyewe ntavangura mfite buriya kuvugisha ukuri mbisaba yuko uvuga ikintu uko kiri kugira ngo ubashe gusobanura neza icyo ushatse kuvuga n'94 areza abahutu
yego
taragera igihe aba impunzi zahunze 94 zitarahabwa umwanya wo kuvuga iby'abantu mu bwisanzure urumva igihe batarahabwa umwanya wo kuvuga icyo ari ku mutima igihe batarahabwa umwanya
Daniel we
kwibuka no kuzirikana ababo ikarame
yego telefone yawe iragenda icikagurika rimwe na rimwe ariko rero
yego
reka duhiniraho ngaho kubera ko yego ahari byo kunamira ababo byo ntabwo twabijyamo nibindi reka tugume ku by'impunzi kuko kuvuga icyo batekereza aho ngaho urumva ko mutavuga rumwe noneho
yego
reka tuzagushakira undi mwanya nanone winigure urakoze
yego murakoze ariko none bicye kizagaragaza demokarasi none uzabureba ko none bagera mu gihugu bakabona ibyo batekereza atari ko bimeze n'ubundi uzajya kubona ubone batubiye mu buhungiro ni hahandi
urakoze Daniel Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi Ndahiro we
karame Ijwi ry'Amerika
urakomeye
ndaho ndamahoro mu Rwanda
nuko nawe rero akabazo kawe
yewe nta kibazo mfite uretse za observation nkeya mfite
observation ni ukuvuga iki mu Kinyarwanda
mfite nta kintu nakwita nka comment
ni iki mu Kinyarwanda
ubwo se umuntu yabyita nk'ikintu ni nk'inyongera navuga ku bihereranye n'iyo secession clause bavuga ku bihereranye n'impunzi
komeza
zahunze kuva muri 59 kugeza 94
oya no kugera muri 98
wavugaga ko ngo impunzi zahunze muri 94 ari impunzi kugeza muri 94 ari impunzi z'abahutu gusa nge numva yibeshya cyane kubera yuko abahunze 94 si abahutu gusa
yego
kandi n'abahunze kuva muri 59 harimo abatutsi harimo abahutu bagenda bakandamizwa n'ubutegetsi bubi icyo nshaka kuvuga ni uko impunzi zahunze 94 nge nagize n'uruhare mu kuza kuzishishikariza gutaha haba muri Brazzaville haba Yaounde muri Cameroon muri 90 muri 2013
wari watumwe nande
ndumva narakozeho misiyo zigera kuri ebyiri
izo misiyo wazihabwaga nande ubwo butumwa buhabwaga nande Ndahiro
yari misiyo ya HCR yari misiyo ya HCR kubera kongewe nahabaye izo mpunzi ndazizi nabanye nazo
wari umukozi wa HCR
oya yewe nari nk'umuntu wigeze nawe wabaye impunzi
HCR kaguta umutari umukozi wayo
nago nabo umukozi muri komisiyo tripartite yari ihuriwemo na HCR n'igihugu pays hote igihugu gicumbikiza impunzi na HCR na leta y'u Rwanda habaye ikintu cyo gushishikariza impunzi no kubabwira yuko icyo bahunze intambara yari hari yari ihanganishije icyahoze ari FPR
Ndahiro.
Na leta na ndakumva
reka twumvikane reka twumvikane wishaka kutubindikiranya ngo wagiye mu butumwa budafite uwagutumye aho ngaho ntabwo bisobanutse ntabwo ari umukozi wa leta ntabwo ari umukozi wa HCR ntabwo ari umukozi w'icyo gihugu cya Kongo cyangwa cya Cameroon uvuga wagiye mute aho ngaho ndumva bidasobanutse reka
bidashaka kugusobanura
oya ntabwo bisobanutse
ngereka ngubwire ibyanjye n'ukuri
oya Ndahiro
bagiye bafata umuntu wabaye impunzi
ngiye kukwambura ijambo wamufashe ninde ntabwo bisobanutse muri izo ntuze ndaguhaye zitatu
ni HCR mitoya yange yari HCR
wabivuze kutari umukozi wayo ntabwo ari kuguta umutari umukozi ibyo ntabwo bibaho
ariko ngewe nk'umuntu wabaye impunzi HCR
yabo
kugira ngo mbabwire batane
ntibibaho Ndahiro reka tukwambura ijambo rikutubeshya urakoze radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo turiho cy'impunzi ndumva gitangiye kujya gishaka gufata intera tutifuza mutubabarire tugume mu murongo murakarama noneho rero tubaza ahubwo Eric Ndayishimiye nibingi bimwizerwa Silver yanditse kuri Facebook ariko sinzi nimba ari mwizerwa Silver wa wundi w'umunyapolitiki tuzi ariko niko yanditse izina rye aravuga ati mu Rwanda hari ikibazo cy'ubwisanzure bwa politiki hari demokrasi n'abahunga ntibagenda sinzi ukuntu yabyanditse muri make hari ibibazo byinshi inzara ubushomeri urumva ko batabura kugira izo mpungenge zo gutahuka rero ariko ibikuriye ibindi ni kwa gufunga urubuga rwa politiki mu Rwanda urumva rero ko mu gihe FPR irufunga niyo ibitera initera no gutuma nabandi badataha ntabwo bisobanutse neza ukuntu yabyanditse nagerageje ariko igitekerezo kirumvikana Ndayishimiye urakivugaho iki
bo ibyavuze ndumva nta kintu abeshyemo gusa hari akantu nashaka gukomozaho hari igihe bajya bavuga bati impunzi ziri hano ni impunzi zahunze ubukungu ntabwo ari ikibazo cy'ubukungu kuko yakiza ko hari ikibazo cy'ubukungu bazanye amapasiporo ahangaha impunzi bazarayafashe cyangwa se zikajya no mu Rwanda noneho zikagaruka ahubwo zikaza gushaka imibereho iby'ubukungu byo ntabwo tubivuga cyane twebwe tureba ni ibyo ngibyo bijyanye na n'ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'uburyo nta bwisanzure mu Rwanda buhari n'ugerageje kugira icyo avuga hari ugeze kuri komozokare abita bimugiraho ingaruka ziteye ubwoba kandi nyamara uko turangara twese buri munyarwanda nta munyarwanda n'umwe udafite igikomere mu mutima we kuko nyaruka ibyabaye kugwa nta munyarwanda n'umwe bitigeze bigira ingaruka nyaruka nta munyarwanda n'umwe munyarwanda utarapfushije umuntu niyo mpamvu nabyo birababaza cyane iyo ubona mu gihugu cyawe utazigera ushobora no kwibuka umuntu wawe witabye Imana azize ibyabaye mu Rwanda cyangwa n'ingaruka y'ibyo byabaye mu Rwanda ikindi ntabwo intambara ariyo yonyine abantu bitwaza ibuza abantu gutaha kuko igeza ko ari intambara muri 1994 hose baba baratashye ko ntayarangiye ariko se ko abantu bageze nka muri 1997 iyo nta kuko intambara yo muri ntabwo twari no kwibara kuko yaza ko igeza ko ari intambara gusa ahubwo ni ibyo bibazo byose intambara n'ingaruka z'intambara zose birimo ibyo twakomeje kuvuga aho twatangiriye bibuza n'ubundi abantu gutaha
hanyuma rero waruvuze ngo babazaniye pasiporo ni leta y'u Rwanda yabasanze ibazanira pasiporo murazanga
impunzi ivuga ko nta burenganzira ifite bwo kujya kuri ambasade y'igihugu yahunze ni leta y'u Rwanda yabanyizo pasiporo bavuga bati abatazemera gutaha mugomba gufata pasiporo aho ngaho kugira ngo mwemere kuguma ku butaka bwa Kongo impunzi ziravuga ziti njye nahunze u Rwanda urwo Rwanda rutegeze rundinda hagari ari passeport zandinda kuko n'ubu n'igihe bagushakira icyo gihe bagufata kuko pasiporo ni leta rwanda yitanga ni kiba ko ubwo leta rwanda ibigushinzwe cyo giye yewe nubwo uri ku butaka bwako kuko none cyo pasiporo nirangira igihe cyo kujya kugushaka nshyanye wowe atijya mu Rwanda kandi uzi ko udashobora kujya mu Rwanda bizagenda gute nshobora ko bazahita bakwirukana ukajya mu Rwanda byanze bikunze donc ikibazo ntabwo ari pasiporo ikibazo nyamukuru nibyo n'ubundi twakomeje kuvuga aho hari
kuri telefone dufite Aimable. Aimable we
yego nabumva
akabazo kawe
akabazo kanje site
yego
nuko zirya mpunzi ziri muri Congo gutahuka byarwana kuko abisanzwe bafite bageze mu Rwanda abahunze yajya bafite byinshi bagiye bakora kandi mu Rwanda nta bwisanzure buhari bukomeye
ko telefone yawe ivuga nabi Aimable we
ni mu nyuma
ongera ugerageze twumve
okay rero nego navuga
yego
mu Rwanda nta butabera buhari ntaki nta bwisanzure batashe bo bahwa n'ingaruka menyinshi cyane
niko ko numva uvuga ikirundi ko numva uvuga ikirundi wavuga ngo mu Rwanda nta butabera buhari gute
kubera hariya mu Rwanda abahunze benshi babona nini za politiki gukora akora umugambi ku butegetsi gusa hanini wagiye icyo wavuga basaba bagushyira mu gashora gufunga ariko sere ishobora kuba yariye ngira nka ruswa yariye n'ibindi sinzi gusa kimwe bakwiye kubareka bakaba bibereye mu Rwanda kuko bati batashe bahana ingwane nyinshi igishibo bahura nabo cyane gusa cyo gusaba bokora ni uko bigumira muri Congo babayeho neza bigumire hariya aje nayo nibareke bigumire hariya
urakoze Aimable urakoze
yego nawe mwagize neza yego nawe imari bayeza gihe
Dr Ndayishimiye uyu Aimable ubabwira ngo nimwigumire muri Congo urabyemeye
Congo tumaze n'imyaka igeze kuri 20 nta kidutwaye ariko burya iyo ufite igihugu wavukiyemo niba buri ahanga ariko uvuga ati nshobora kugera iwacu nkasura abantu byonya no kuhareba gusa bari bizima niyo mpamvu ushaka kugaruka ikibazo ntabwo ari pasiporo kuko pasiporo ibyo byose abantu bari kuba bafatiwe pasiporo ariko ibibazo ni bya bindi twakomeje kuvuga hasi noneho hashiseri niyumvikana na kino gihugu kuko ubundi iyo bemvuka kuri dosiye sasiyo aba bashaka ibyo bita iyo bakuraho ubuhunzi hari bashaka n'ibisubizo igisubizo ni ugutaha mu gihugu wavuyemo cyangwa se ukagoma mu gihugu wari urimo hari uburyo bubiri ushobora gufata pasiporo y'igihugu wahunzemo cyangwa se bakaguha iyo uyanze nabwo convention ya Geneve ivuga ko igihugu gishobora kubaha abantu ubundi buryo mushobora kuba mbye nafite statut juridique alternative mu Gifaransa ibindi byangombwa byatuma ushobora kuhaguma ku buryo igihe kinagiye kigira imbere ushobora kubona ubwenegihugu indi solution ya gatatu donc igisubizo cya gatatu ni uko bashobora gufata izo mpunzi bakazijyana mu bindi bihugu ngibyo ibyo bakora iyo bashaka ko ikibazo cy'impunzi kirangira burundu ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bangu mugomba gutaha mu Rwanda cyangwa mugafata pasiporo ubwo buryo bundi ntago HCR ishaka kubukozwa byerekana ko yaravuze bigaragara ko harimo nk'akagambane impunzi z'abanyarwanda ubona zaragambane kuko nibyagiye bizibaho byose n'ubundi HCR yabaga ihari ibyo twavuze hasi muri Zaire hose nta kinigeze ikora ngo irengere izo mpunzi ubwo rero ntago twebwe bidutangaje n'ubundi iyo HCR ikomeje guterana izo mpunzi gusa ahanga akazi gakomeye gasigaranye leta zakiri izo mpunzi nizo zareba ukuntu zigomba kwangiza ibyo bibazo
radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyarwanda b'impunzi umwanzuro warafashwe ko bizarangira kuri 31 y'uku kwezi hanyuma rero bizagenda bite mu kanya turabiganiraho twavuze uko bimeze ubu ngubu impungenge zihari ibindi rero nabyo turaza kubigeraho uko bizagenda nyuma uwo turimo tuganira ni Dr Eric Ndayishimiye Dr mu by'ubuganga niwe rero turi kuganira muri Congo Brazzaville ari mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda zirenga ibihumbi 9,600 ziri muri icyo gihugu cya Congo Brazzaville. Kuri telefone turi kumwe na Faustin. Faustin?
Yes, yes.
Akabazo kawe?
Jyewe cyo ndashyikiriza nagiye mu Rwanda kuri izo mpunzi ziri mu Congo z'Abanyarwanda. Jyewe mvuga mu gihugu cy'u Burundi. Mu isanzwe mu Rwanda ndibaza yuko batantambara turabyumva hirya no hino. Niba umuntu atashobora yiyagiriza kuba impunzi kintu cyoroshe, njyewe ndi nk'aha mu gihugu cya Zambia sindi impunzi mugabo, turahura n'ibibazo bitari bike kubera ko ari igihugu cy'iwacu. Rero nimba umuntu yarahunze atashobora yiyagiriza kandi igihugu kirimo amahoro, yashobora gutaha kubaka igihugu, kuko igihugu ntigishobora kubakwa n'umuntu umwe mu bishoboka. Njyewe ndibaza muri abo bose bahunze harimo incabwenge, turashobora kungura ibintu byinshi, harimo n'abafiteho imicaye bashobora gushyira mu gihugu, hanyuma nimba bitagisikingira bagafasha na bagenzi babo bakaayaaibishomeri uba birimo bashobora guha n'akazi. Mubabiye ni ideyi wanje no kuyibaza, nibyo mbibaza nabyo nzi aho babaye nyine babayeho mbwabambabariye nimba banyumva. Gusa igihugu igihe kirosa amahoro nibyo gushima, bashobora kubaka igihugu no mu gihe babona yuko bashyizeho bagira ingorane leta yoshobora kuraba irisane ibashyikiriza ikabahindura ubuzima bwabo ikabahimiriza bagataha. Ibyo byose bakana bene cyo nta munyamahanga yashobora kubaka igihugu, kandi umuntu umwe yashobora kubaka igihugu bishoboka. Abo ni bakabaza kimanje na niki turataha.
Yego Faustin, urakoze. Niko se ndayishimiye iki gitekerezo cy'uko icyo cy'uyu Faustin harako hari cyo kivugaho.
None se igihugu uzatabo ntugira uburenganzira nk'umunyagihugu, icyo gihugu wakijyamo gute? Iyo ngiye gutanga urugero rufatika, hari umujene bita umusore w'imyaka 25 bita Nishimwe, wari muri Zambia, watashye umwaka ushize wahoze n'abari mu bantu bayoboraga impunzi muri Zambia. Ariko twaciye ubutumwa nyuma bwerekana ko yabuze yaburiwe irengero bitewe n'ibyo yageze, baravuga ati kora ibi ngibi sinshaka kubivuga ngaho wenda kuri radio, ariko irazwi ayo mabarwa yose twarayabonye na sinyacyure yiwe, ubusembagiye ngangaya ari heka atari kugaragara. Donc ntago uburenganzira bw'umuntu ntago ari kubwo baririmba kuri radio isho kwa bushya no mu bikorwa, nibyo twebwe dushaka. Ntago turi ibicucu ku buryo tutazi kugutandukanya ikiza n'ikibi. Nicyo mbona abantu benshi bari gukomeza kurwana, kandi niba umuntu yarafashe gahunda akaba ati njyewe ndaboneye kitaragera, nuko yabitekereje igihe. Nimba umuntu bavuga ati twambuye ubuhunzi akaba ati njyewe kugira ngo njye mu Rwanda, nakwemera nkafata inzira y'ubuhungiro, cyangwa nakwemera nkiyahura mu ruzi rwa Congo, Fleuve Congo iri intambwe iri na kure, ubwo ntabwo umuntu ariko atazi u Rwanda cyangwa atazi iyo cyangwa atazi ibirimo, nuko azi ikimubuza gutaha. Ntabwo ushobora kumuhatira gutaha umubwire ngo genda ngo ntabwo ariwe kanaka cyangwa runaka ugomba kumushimira ngo u Rwanda rumeze neza. Twese uko turanaryo nakomeje gukomeza gushimangira, nta munyarwanda uburanga utazi amakuru yo mu Rwanda. Nk'ibintu biba biza kuba bigenda neza no muri 1994 intambara ikirangira, cyangwa se no muri izo 1997 abantu bari guhita bataha, ntabwo bari bakeneye n'izo kampanye zo gushishikariza impunzi gutaha. Ntawe ubikeneye rwose. Igihugu kigifite amahoro arambuye, umudendezo, abantu bataha. Ntabwo ikibazo ari intambara y'amasasu, burya amahoro ntabwo ari amasasu twebwe tureba. Ariko se niki ayo mahoro bavuga ayakorerwamo niki? Kuko hari ibintu byinshi tutavuga ngaha kuri radio, niyo mpamvu ngeshaka ko abantu bagomba kumva ko ikibazo gutyo nimba umuntu yarafashe gahunda kuba ati njyewe ntabwo nshaka gusubira mu Rwanda, nawe n'ijwi ryiwe kandi n'uburenganzira bwiwe agomba kumva gutyo.
Niko se Dr. Ndayishimiye wavuze Nishimwe yaratahutse avuze ati ndetse ubuhungiro byabaye ryari?
Nishimwe yatashye mu kwa gatanu k'umwaka ushize w'umwaka 2016, yahoze ari mu bantu bari bahagarariye Zambia, abamuzi muri Zambia bazi ko ari umuntu wakoraga akazi ko kwerekana ibitagenda mu Rwanda, ndetse nono ari no muri famiye y'abagosora. Ubwo ageze mu Rwanda rwose afatwa neza nk'uko bikwiriye, ariko bamuhati ugomba kujya gushinja abantu basigaye muri Zambia. Avuga ati abantu ntabwo mbuzi mbazi ntabwo nabishobora. Nibwo yahise yandika ibarwa ku itariki ndumva ari ebyiri n'esheshatu niba ntibeshye z'ukwa kabiri k'uyu mwaka, avuga ko ubuzima bwiwe buri en danger, ari menace, donc afite impungenge ku buzima bwiwe. Nyuma yaho ntabwo yongeye kugaragara uwo musore. ndumva na nama association menshi ari hanze mu manga nko mu bubirigi iyo bitaje ijambo ABFL kwa mara bifuze igihe kirekire nagagaraga kare ni kwavuga kari nk'abasore bo wenda turi mu kigero kimwe ko ngiye mu ruta burumba nese igihugu uzakora kuba ati ngiye ndatekereza gutya nimba udatekereza buriya abantu bose bagomba gutekereza ibyo ubutegetsi bushaka ntago ntago ibyo ngibyo byatuma umuntu agira ubwo bushake bwo gutaha igihe ibyo byose bitariho
ariko rero Dr. Ndayishimiye hari akantu abantu bamwe bagiye bagarukaho ko hari n'ibyiza biri mu Rwanda mwebwe kuki mushyira imbere gusa ibi amakuru mabi kandi hari n'ameza
bo ibyiza cyose kigomba gushimirwa none se iyo hari ibintu byiza utibonamo none se tuvuge ushaka kuvuga ati mu Rwanda bateye imbere umujyi wa Kigali urasa neza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abantu barya none se mu gihugu bati 60% uhejeje 30% bafite nta n'umurarana idolari ku munsi none se igihugu ati igihugu abantu bararangiza n'umukuru w'igihugu ati bati mujye kwihangira imirimo mujye kwishaka nta kazi gahari abashomeri benshi ubu se ibyo byose ni amakuru tuba dufite ibyiza ego birariko twebwe ntago ari byo tureba cyane kuko hari igihe ibyiza niyo byaba ari ijana ariko ubu ati barica abantu ntago urumva ko ibyo byiza igihe byaba bibaye ubusa icyo gihe niyo mpamvu ntabwo tuvuga ko u Rwanda rwose rwateye imbere rwarubatswe tubanabishima bakoze ibyo ngibyo ariko ikiremwa muntu nacyo bagomba kugiha umwanya uhagije buri wese akumva ko ari umunyarwanda mu gihugu cyiwe ukumva ko hari ubutabera bugomba kukurenganura ukumva ko nawe ufite umwanya nk'undi munyarwanda wo kwibuka uwawe wapfuye ibyo utabivuga bakaba bati no ngufite bya tegeko ngo ufite ingengabitekerezo ya genocide ngufite urwango rwongongongo urwangano ngo hagati y'amoko ibyo ngibyo byose donc ni ibintu byinshi wenda ntanagiye muri detail ariko ni ibintu byinshi umashobora gufata igihe ukabivuga ukabyerekana ko ni ibyo byose bituma bikomeza gutera abantu ubwoba
radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Dr. Eric Ndayishimiye ni umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Congo itandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni Congo Brazzaville kuri telefone dufite Jean-Claude we
karame
akabazo kawe
ndi ngoka Jean-Claude ndi mu gihugu cy'u Rwanda
yego
ndi mu Rwanda
yego uri mu Ruganda
mu Rwanda
oya numvaga ibintu bihonda nkibaza nimba uri mu Rwanda uri no mu Ruganda
enahano babari gusakara
igira hirya gato rero kubera ko bisakuza cyane
nigiye hirya
akabazo kawe rero
none yewe ubundi umwe n'umukecuru wanjye ikaba yari namubwisanganye amatsiko turiho akaba yari yambwiye ko ashaka ko muvugana akaba ibitekerezo kuko hari byinshi azi kuri ibyo kiganiro muriho cyane
ni kuri icyo kibazo cy'impunzi no kurangiza ubuhunzi
cyane cyane kabisa ko hari n'undi bakiriye ejo ndavuye Congo nawe ubu ngubu bari kumufasha mu mudugudu bari kumwubakira leta iri kumufasha cyane kugira ngo azabwireho ababwire icyo kibazo gisesenguye kabisa
ye muhe telefone
ni umukecuru w'imyaka 60 wanjye
ye muhe telefone hanyuma tubwire muraho murakomeye mukecuru
muraho neza se
niko hano ni ku Ijwi rya Amerika turimo turaganira ku kibazo cy'impunzi hanyuma turi kugana na muganga Ndayishimiye uhagarariye impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville hanyuma Jean Claude atubwiye yuko hari umuntu watahutse wavuyeyo muri iyi minsi wabitubwiraho iki
abatahutse yaje ari n'umusirikare baranamurashe
yego
none ubwo uwo mwana yaraje baramwakira ajya umutobo bavuye umutobo nubu bamwanditse mu kuzafashwa inka nubu bagiye kumwubakira yasanze hari umubare yasanze hari abantu ko arasigaye turamwakira ubuyobozi baramwakira
yitwa nde uwo musore yitwa nde kugira ngo yego komeza
yitwa Isaiah Kabera Celestine
yego
Isa yitwaga Kabera Celestine. Ni nayifaga mujaye ngoma Beretrida.
Yego.
None barapfuye ariko uwo mwana yaraje ariko hari n'abandi bana bariyo.
Uwo mwana
ashikaze kugira ngo nabo bazatahuke nabo.
Uwo mwana se yitwa nde?
Yitwa Nyandwi, ariko rindi sindiwe.
Komeza.
Yitwa Nyandwi ariko yavuye mu gisirikare, ubu ngubu bari mu gisirikare barimo kumuvura nyine ko yaje baramurasha. Umwana y'amahoro urumva ubu ngubu baramufashe twari tumuteranyiriza amafaranga n'inkunga y'ibiryo, n'ubu ngubu na leta bamwanditse kujya kumuha inka akiriya yo kumuha inka nyine.
Ubwo muri mu kahe karere, mu wuhe murenge?
Murenge wa Rugarika ku Kamonyi.
Ku Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo?
Mu ntara y'Amajyepfo nyine ku Kamonyi, ku Rugarika mu murenge, mu kagari ka
Mukecuru, murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mbaze uyu muganga Ndayishimiye niba azi uyu Nyandwi. Murakoze. Jean Claude, reka duhiniraho ngaho.
Ni umukecuru wanjye yatuye ku Kamonyi ariko njye iwacu ni Ngoma, urabizi.
Yego, reka duhiniraho ngaho, duhere kuri iki ngiki cya mukecuru, hanyuma dukomeze ikiganiro, tuzakomeza nawe. Urakoze.
Ariko nanjye.
Urakoze, reka tuzaguha ijambo ikindi gihe, reka tugume kuri aka kantu. Ijwi rya Amerika. Niko se Dr. Ndayishimiye, wumvise uriya mukecuru wo ku Kamonyi, uyu mugabo Nyandwi uramuzi?
Uburyo ari kuvuga bigaragara ko ngo wari uwavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano nta basirikare bahaba muri Kongo, nta ntambara hano muri Kongo. Nyuma yaratashye baramurashe avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ntabwo najya muzi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu bihugu bitigeze bisinya ari amasezerano, kubera ko icyaha ko iyo igihe cyari kitaragera. Ubwo hashobora kuba wenda yaratashye kubera ibibazo by'uburwayi, simbizi wenda bati ngiye ntawe uri kunyitanga n'ubu ngiye gupfira mu Rwanda. Nabyo byashoboka kuko n'ubundi nanga hari igihe usanga abantu bamwe namwe batahari abantu, usanga akenshi bafite n'ibibazo by'ubuzima cyangwa se babuze uko babigenza kwa cyangwa hari n'abandi yenda bashobora gutaha ku bushake bwabo, ariko akenshi abantu bataha hari igihe avuga ati ngende n'ubundi wenda sinzi nimba nzabaho, kuko nabo bamwe tujya tubaganira cyangwa se donc yahuye na situation ituma abura uko agira akaba deprime agahitamo kwitahira.
Ariko rero urumva yuko
Zaire ntago ari hano muri Congo.
Urumva yuko ariko ari urugero rw'umuntu w'umunyarwanda wari yego twakwita impunzi, kubera ko nta musirikare ubundi b'impunzi yari umusirikare aba ari umurwanyi, birumvikana ntabwo abarwanyi bagira ubuhungiro mu mategeko mpuzamahanga. Ibyo aribyo byose urumva yaratashye, baramwakira, bari kumwubakira, bari kumuvura. None se ubwo si urugero rwiza rw'impunzi, rwabera impunzi ikimenyetso cyo gutaha?
Ntabwo ushate kuvuga ko abantu bari mu Rwanda bose bafite ibibazo, ariko none ntabwo ushate kuvuga ko mu Rwanda byose byerade. Amaze gutaha ni byiza, atashye vuba, ntajya arahamara, ariko ntagaze ejo cyangwa se nyuma y'amezi abita nyuma y'imyaka ibiri ntagaze uko ibintu bizaba bimeze. Niyo mpamvu twebwe tuba dushaka ejo sinuko nabyita mu cyaro, kuko nacyo kijya kigufana bike, ariko ejo hatanga assurance,
hatanga icyizere,
ariko nubwo ntashye umunsi ejo sinzi uko bizaba bimeze ejo nyuma y'amezi abiri n'iki, hari igihe nahura n'ibibazo. Ubu nibyo usanga abanyarwanda hanini aricyo kibazo gikomeza kubabuza gutaha, kuko ntabwo ni ukugera mu rugo mu Rwanda nyine ukicecekera. Iyo uri kuvuga ibishimisha ubutegetsi uravuga, ariko iyo uvuga ibitwabaje bidashimishije ubutegetsi ntabwo ushobora kubivuga. Intuza ingero ni nyinshi, ntabwo wenda ari igihe cyo gutanga izo ngero zose z'abavuga ibitabashimishije uko bibagendekera nyuma yaho. Ni droit yiwe kuba bara ni droit y'igihugu deja nina igihugu kigomba kubikora, kuko nimwe batari kigomba kubakira, ariko nabo bavuga gutyo nabo ni uburenganzira bwabo kuvuga ibyo bari kubona mu Rwanda, ariko natwe n'uburenganzira bwacu no kumvisha ibyo bibazo bigihari kugira ngo bikemurwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Ndayishimiye, ntabwo ari umutumirwa ahubwo n'ugiye kubaza ikibazo. Ndayishimiye, akabazo kawe?
ndamukirize umutumire
muritiranwa
eh na numvise kari namazina
eh bandanya
hanyuma je ikibazo aho gihagaze ni iki mvuga nti umuntu atakaza uburenganzira bwo kuba impunzi byari ama nkibaza nti atakarenganyo gakwiye kubamwo umuntu ahubwo yarakwiye gufashwa bakarondera nyene bavugana n'igihugu yahunze avamo kugira ashobore ushobora kumva umutekano wiwe agashobora no guhunguka agatahuka mu gihugu kiwe kugira ntahavahura yatwa uburenganzira bw'impunzi ugacuhura ejo arabuze ikimufasha atangwe kubaho nabi ugacuhura ariko ataha kubera yishwe n'inzara amashyirahamwe atakimufasha ugacuhura ejo ariko arataha nk'uhita mu mutego washobora no kugira ikibazo kubera abahungutse kumbure igihe cyo guhunguka kuri we umutekano ntihari bwaboneka
yeee
navuga nti
yego
icyiza ni uko impunzi n'abaziserukira bari bakwiye kuvugana n'ayo mashyirahamwe yazifasha kuko umuntu ntatakaza uburenganzira umuntu uko amaze imyaka myinshi mu buhungiro ahubwo atakaza uburenganzira mu gihe yitwaye nabi adakurikiza amategeko y'impunzi nibyo narinzi rero njye nagomba mbaze ni ryari umuntu ashobora gutakaza uburenganzira bwo kuba impunzi
niko se ndayishimiye ko numva ndayishimiye yari yabisobanuye ahari Dr. Ndayishimiye subiramo mu magambo make y'umuntu atakaza ubuhunzi gute ongera umusubiremo mu magambo make
afete ibyo yavuze ni igisubizo cy'igice kubera ko ntagari uko umuntu yitwaye nabi gusa ahubwo umuntu atakaza ubuhunzi iyo we ku giti kiwe ashatse gutaha ariwe biturutseho cyangwa se akavuga ati ntago ntashe ariko ngiye kuguma mu gihugu nari ndimo ariko nkafata ibyangombwa n'ubundi by'icyo gihugu cyangwa se akababonye ubwenegihugu bw'icyo gihugu arimo icyo gihe nabwo atakaza ubuhunzi kimwe n'uko bashobora kumujyana hanze mu kindi gihugu agezemo gihe utari installation nabwo bakazagira bakahita bazamugira wenda umuturage w'icyo gihugu nabwo icyo gihe atakaza ubuhunzi no ntiryara ahubwo umuntu atagombye gutakaza ubuhunzi igihe umuntu wese yumva bitewe n'imyumvire yiwe akarere akomokamo ubwoko bwe ibitekerezo bye bya politike ahasengera yumva bishobora kumugira ingaruka ashobora kugirirwa nabi cyangwa se igihe yabaye mu bintu byatumye agira ibyo bita raison impérieuse donc sinzi ukuntu abyita mu kinyarwanda ariko ni ibintu sinzi mwafaza kubyita mu kinyarwanda ariko ibintu byigera kumubaho nka torture ibintu bigira nabi kiremwa muntu byamubayeho ibyo byose bishobora gutuma ahubwo umuntu akomeza kuba impunzi ariko nubwo maze gusobanura no igihe umuntu atakaza ubunzi nawe nk'uyu umuntu atakaza agashobora gukomeza kuba impunzi birumvikana kuko nuba wabisabye
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuba impunzi ku banyarwanda bizarangira kuri 31 y'uku kwezi hasigaye ibyumweru bitatu gusa niko se Dr. Ndayishimiye iki cyemezo kireba n'abantu batangiye guhunga muri 59 kandi birazwi yuko kereka abashaka kubibona ukundi cyangwa kubivuga ukundi n'akazi kabo abahungaga icyo gihe abenshi barabatutsi hanyuma muri 94 abahunze nabo kugera muri za 98 abenshi n'abahutu none nkurikije uko mumeza aho ngaho muri Congo Brazzaville abenshi muri abahutu none abangaba b'impunzi bo ko niba icyo cyemezo kibareba bo kandi ibibazo by'amoko ntabwo twabyirengagiza muri hamwe muri kuvugira hamwe cyangwa abahutu n'abatutsi nta muri impunzi ntacyo muvugana
bo ifo kuvuga ko nyuma 94 FPG ku butegetsi abatutsi benshi barataye naho twatiri mu makambi ya Zaire muri za 95 n'abandi bari barasigaye barataye hano muri Congo Brazzaville abantu benshi bari n'impunzi z'abahutu impunzi z'abatutsi ndumva njye ntazo nzi nimba banari ntago bagaragara ariko ndumva ntabona niyo mpamvu iki cyemezo 99% kireba impunzi z'abahutu ibindi bashyizeho n'urwitwazo kugira ngo berekane ko ari impunzi zose ariko ntawakwirengagiza ko impunzi z'abatutsi nyinshi zataje 94 cyangwa se wenda n'indi myaka yakurikiyeho donc ntabwo bireba ibingi tuvugishije tubwizanyije ukuri ntabwo bireba impunzi z'abatutsi cyane kuko nta n'izi haragaragara hano muri Congo barabe ndumva ase ntago nzi estimation yazo kuko nizo ngizo bavuga mwavuze bizigira 1900 ni munzi z'abahutu ngo rero iki cyemezo kireba abahutu
oya ntabwo ari bo gusa
nabifuze nyarwanda tutini bate cyane basigaye nyoma bari urwitwazo
ariko nabo ni impunzi akaga ko kuba impunzi icyo kibazo cyabo murumva kitabafashe ho mwebwe
nabo n'uburenganzira bwabo nimbahari n'abatarataha ubwo nabo bafite impamvu bituma badataha ubwo nabo n'uburenganzira bwabo bagomba kumva njyewe ntago ndeba wenda ngo ngende ofete mbyo mvuga icyakagombye kugirira akamaro umunyarwanda wese kuko iyo turebye n'undi biba mu Rwanda ntabwo ari ikibazo cy'abahutu cyane cyangwa se n'abatutsi tubona ari abo bahutu ari abo batutsi n'ubundi mu Rwanda baratotezwa bose
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Hacimana Hacimana we akabazo kawe
do bwa mbere nagomba ndamutumutumiye
yego arakumva
acha nongera ngatambaza ati mbe izo tariki nizagera batotse babirukane niba birukana muzota mujya hehe
yego
nk'abana ngo amakevuga nk'uko ujya niba bareke batinde babeho kuko buri umuntu yarinza ahunga bafite cyamuhumbije cyane cyane batora umuti cyatumye bahunga kugira batse kubatarukana mu gihugu cyabo murakoze
urakoze nawe Hacima
yego
Dr Ndayishimiye jambo ni ryawe
ukurikije ibyo inama ya tripartite yarangiye ubushize mu kwezi kwa 9
tripartite ni ukuvuga inama
ya tripartite ni inama yahuje Rwanda HCR na leta ya Kongo hano kugira ngo barangize ikibazo cy'impunzi bavuze ministre ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko umunyarwanda uzageza iyo tariki adafite icyangombwa bazabumufata nk'umuntu ubaho rwihishwa donc abasirikare ubye polisi y'igihugu izamureba ikimukwiriye ariko nanone iki gihugu cyasinye amasezerano ya Geneve bishatse kuvuga ko mu masezerano ya Geneve nta gushobora gufata abantu ngo birukane gutyo ngo ubasubize mu gihugu bubwabo bumva ko ubuzima bwabo bukiri buri muri en danger donc ubuzima bwabo babukenga badafite icyizere niyo mpamvu iki gihugu nicyo kigomba kuzafata
icyemezo
cyangwa ari decision
icyemezo
kuyo tariki cyangwa nyuma yo tariki uko ibyo bizakurikira bizagenda ubu ngubu ntabwo nakwivanga mu migambi ya gouvernement ngo mvuge ngo leta kongi izakurikiza au moins declaration officielle ya leta nayivuze ubwo ibindi bizakurikiraho leta ya Kongo niyo izi uko bizagenda ariko bishatse kuba impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu zirahangayitse cyane nyine zitegereje uko bizagenda iyo tariki nigera
kuri telefone dufite kandi na Serge. Serge we.
Wiriwe.
Wiriwe neza akabazo kawe.
Oke we akabazo mfite sinakita akabazo ahubwo ni imyumvire mfite kuri iki kibazo cya Serge. Ubundi iyo itekereza yuko umuntu abimpunzi kuko ubuhunzi ari nk'ubukera rugendo. Serge ntago mbona yuko itekereza izo mpunzi kurenza uko zitekereza. Hano ubwo nemeza neza yuko ubuhunzi abenshi yo bari mu nkambi babarwara zakorera barya impungure izo mpungure si inyama ku buryo abantu bazikunda akenshi ushobora guhunga ikintu kikaba cyanarangiye ariko nyuma hakabuka ikindi cyatuma utahunguka ese izo mpunzi akenshi batekereza ko zitamenya amakuru yaho ziba zarahunze ziva kurusha haseri bayiraho za mu bihugu bitandukanye ifitemo ibyicaro yemekereza ko impunzi aho ziri zirababaye ukuyeho urupfu ubuhunzi nicyo cya kabiri kibabaza mu buzima ntekereza ko nta muntu wahitamo kubabara rero abishaka kandi impunzi ikurikirana igihugu yavuyemo kurusha undi wese wabizimye ushobora gusanga impunzi ifite amakuru arenze ayo mfite kandi ndi mu gihugu njye rero ntekereza yuko HCR wasanga wenda ifite ibindi igenderaho nta umuntu atamenya ibyo ari byo iramutse ari ibyo nazo ubwazo ari impunzi zijya kuyisabira gutahuka ntabwo wumvise ko impunzi ejo bundi z'abarundi zasabye gutahuka ziri za Tanzania abategetsi bavuga bati zikigaragaza dushaka gutaha impunzi yajyaga se gutaha wayitangira ute ahubwo ko ntekereza ko bakanazirete ubwazo ibyo zihunze niba zizi ko byarangiye ko zizisabira gutaha ntizizabura gutaha kuko HCR itazi icyo zizanaguza tike zitahe
ntago nekeza kuko bazidataru ari uko aseri zifashe neza ari uko ziga mu mashuri meza nizibona kubyo bishaka wenda bihari zizizana sinekeza ko bazizaza kugisubira cyase cyaho ko bavanye ubwo buhunzi ndakoze
n'uko ndiye urakoze nawe Serge we Dr. Ndayishimiye hari agatekerezo so ufite kuri utwongo twamaze kuvuga
No, ibyo ari kuvuganya ndemeranya nawe ndemeranya nawe gusa icyo kigaragarira abantu bose ni uko hashtag yaguzwe uko ibirebye ibintu byakozwe aha ngaha uburyo basansibirije babwira be bumvisha bene byo kubangaha ko abanyarwanda bagomba kugenda ku buryo n'ubungu ahubwo ikindi kibazo gifite abanyarwanda ni uko bene byo bashobora kubadukamo bakanabamerera nabi kuko bari kutwarira iminsi ubungu bati musigaje iminsi ibyumweru bitatu n'ikibyi iyo mfite byose bikaba ibyacu ibyo byose byakozwe na Leta y'u Rwanda na HCR leta ko ngari yibibemereye donc nkuko uwo mu umvaga ikiganiro avuze ntago ari aseragombye kudusomeramo ngo nimutahe oya impunzi ubwa ibikurikirana amakuru y'igihugu cyazo usibye akarengane bagombye kureka impunzi zikaba mu mutuzo igihe cyo gutaha nikigera nta nubwo bazaduhamagara ngo dutahe ubwo baza n'izo ndege zo gupakira abantu kuko nta abantu bazavunda bavuga ati ndashaka kugera undi wa mbere ubwo rero ndumva bagombye kuba bagaritse ibyo bitekerezo byabo bakareka impunzi zigakomeza zikabaho kuko nazo ni abantu nk'abandi ntabwo baremewe kujya kwicwa cyangwa se kubaho mu buzima bubi cyangwa gukoreshwa ibyo badashaka
Dr. Eric Ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda bari muri Congo Brazzaville twanzura iki kiganiro leta y'u Rwanda ndabona mugize ibyo mwita communauté de réfugiés rwandais en République du Congo no kuvuga ko mwishyize hamwe mukora ikintu kimeze nk'ishyira hamwe mufite ababaserukira mufite ababahagarariye na urimo mujya muganira na leta y'u Rwanda usibye muri ayo manama ibihugu bihuriramo na HCR
duhura nabo nk'iyo baje gushaka gusansibiza nibwo tubabaza ibibazo ariko nabwo ntabwo babisubiza kuko ibibazo babaza ni ibi byose turi kuvuga ngo ntabwo bajya babisubiza ahubwo baradutuka nka ambasaderi kuvuga ngo muzashaka mutakinkeneye amagambo y'urukozasoni ntabwo impunzi yemerewe guhura n'ubutegetsi bw'igihugu bwagihumbi n'ibyo ngibyo bibaho iyo abategetsi ba Kongo nabo bahari na HCR ni myokadre bishoboka nabwo nta bundi buryo tujya duhura n'abategetsi b'u Rwanda
ntabwo mwaganira na HCR kuko numva u Rwanda rufite programu yitwa ngo garuka urebe noneho mukagana na HCR ikabaha urwitwazo mukagenda mukareba
no abagiye izo programme zabayeho abenshi hari abagiye bajyayo hari abatashye n'abaranga bagati ngiye ntago natana nagiye mu Rwanda ibyo nabonye narabibonye sinshobora gukura ariko hariho n'abataje nkuriya mudamu Serafina abana be bigeze kujya muri GNC barabizi banyuma baje gutana uburenganzira bwabo ariko n'abandi bagiye
uwo mudamu Serafina uvuze ninde
gutana uburenganzira bwabo
uwo mudamu Serafina uvuze ninde
Madamu Serafina yahoze ahagarariye impunzi ahangaha Madamu Kanabana Serafina ariko aza no kuba ministre wari uhagarariye impunzi ubungubu nabonye yari uhagarariye ngo abavuye ku rugerero ngo kubasubiza mu buzima bushya
yego ni ukubera ko iyo uvuze Serafina gusa ntabwo biba bisobanukiye bose yego Dr. Ndayishimiye Eric ubundi iyi komite yanyu se biro yanyu mbese abahagarariye impunzi mwari mwabonana na leta ya Kongo ngo muvugane nyine uko bizagenda nyuma yiri yatarije
abategetsi ba Kongo twarabarebye twakoze ibishoboka byose antuka ibyo bavuga mu gifaransa ubu ngubu umupira uri mu gice cyabo ubwo nibo bazi gahunda bazafatira impunzi z'abanyarwanda zizaba zitemeye gutaha nyuma yiri yatariki ya 31 z'ukwa 12
Dr. Eric Ndayishimiye ni umuganga ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Namwe
ndashimiye ko amatwe mu kiganiro cyane.
Yego rwose. Namwe muteza amatwi ijwi rya Amerika nabatabonye umwanya muri iki kiganiro burije duhora tubiseguraho no gusaranganya ndabashimiye byimazeyo maze rero mukanya saa 10:00 nako mukanya mu masogonda make n'udukuru tugufi ya 2:05 murakarama